it's Rosary. By the time namaliza na wewe hiyo Kenya nzima itanita bazenga dadi. Tajo mini goddess na kila mbwani akileta ufala lazima tati. Simba kinyamaza kidogo mnamuita paka nyiwa jinga. Kwa nini ya mskitwa kungata ngata kapila ula pasaka ukijaribu kukujatizia. Tuitaji luku kuwatesa. Kenya mzima inavavunja bei na juu. Natishia Jordan za Garissa. Tukitafuta pesa mnatafuta luku. Chalia pa umea kanyaga. Sipo chunga tunaita matanga. Ndomo inatupa tutakataka. One time for you motherfucker. Namaliza kunyonyesha jay alafu ni kuje kwa second born wangu kali. Malkia wa mipasho wa baangi boxer wetu kuvalishe kapanti. In this game I'm the wife jitafute labda tunaweza kufanya kasaichi. Unabeba machuma ila kwetu utavishwa dera ukueka penti. Atukogopi buda na kuhetia tunagedha. Na kufinya na nmetoka kuza. Ujui kuchana labda tumera. Kashindane na kaveve kazoze. Uku kwetu wezi leta pompe. Endelea kutucheki kwa tenje. Ikipande utachapo mandole. Mama Omolo Rosary, Mama Omolo. 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 Let's switch the lingo, I give you a lesson in this game. Who the big dog? Shout out my nigga Chi-Chi-Chi. My nigga Chidi Benz, you the King Kong. Respect my big brother Farid Kubanda, the swagger don. My hometown where we see representing my art city. AY versatility king. Y'all taught this nigga everything. Mwana Fa, Big Baba, R.I.P. Nguea and Langa. Prof Jeezy, King Zizi. Rest in peace my both Jeezy. Pamoja na hizo meme. Bado mbusi my nigga mbusi. Yo, kukuwe ni msweedy. Utakuja kuleta tu shoesy. Watu ni pilipili. Ukituva tunakunyoa vumbi. Aki leo kivumbi. Mama Omolo niko kwa ukumbi. Daddy utapakatu. Upigwe meta tako na bunduki. Unaimba haraka na ukona maneno. Unatumia nguvu nyingi. Suta sweat kwa tanye. Na kuambia JT zini yangu na wezi niletea kompe. Achana na rap urudi bondo. Uanze kuuza maembe. Mama Omolo Rosary, Mama Omolo. Mama Omolo Rosary, Mama Omolo. Mama Omolo Rosary, Mama Omolo.